sinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange
byayimba nze byentenda laba eyali asemba kati byacyuka blood nyikiro saba esala mundu ogirina blood nyweza toko wa mwalali nange sapo wanjofola bakabukamu nyima nenzinamu anti godamberamu blood twebereremu gotumuvuddemu wenalyo kocabwomu batano bakuvuddemu lumba cacoberemu osanga binacyukamu tutunyiga kyekimu naye ate tukisabamu bible netusomamu stamp nagikonamu kurachi sikimbemu mwete wenkibukamu wenkibukamu
bino byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange marachi sikukuwa gwe awuliriza ensonga zange amazeewo ebizibu byange ankoledde kubalabe bange oli wamaanyi mukama katonda wange I praise the Lord in every corner mwanzijawala eri makona I thank you Lord yonkoledde byonna to reward you back ankwewe nzina onyambureko ebyembyone byonna nakuwaki omutonzi wange kanfukamire ku magulu gange omalirewo enaku yange byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange bring me back I need your luck with the Lord nobody is stuck with the Lord everybody can rock with the shield I'm free from attack give me your blood as a tattoo and mark I can live even though I'm broke even though I'm broke
yeah Lord ngawe chali kululi mwabochi zanya na uno snack zimbu nye wanoneta gomu nunuzi atase kuwa kwa buzi yeah. Bampi sanga na mbuzi nze masoko siri mbuzi manyo ndava muyuzi ndava muyuzi
bino byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange byenyimba nyimbira katonda wange wensinza mubulamu bwange ali omu mumutima gwange kampeyo omwoyo gwange
Faith Flow.